da, we ukofa na inaka unanifaa unataka nini my Benz car chidi ila mimi sina my Benz car 50 mahaba tuna bank kamili yetu ayozi akiba nipe mwana ka FA au kiba wawe watatu kadi ya zuko nai wapi street ya kimathi na kuonaaji niko kwa bajaji zaenda wakati la penzi tati kwa taxi IC ficha yetu safi
nikija Nairobi nipeleke Java nkanyika hawa nicheze na body baada hapo situkule shawa sakona lini we sakona lini we nikija Nairobi nipeleke Java nkanyika hawa nicheze na body baada hapo situkule shawa sakona lini we sakona lini. Napenda ukicheka, unawanya kwa mbali. Mi kwa kusha niteka, we manzi ni mkali. Masheli, ujawai kuniomba felali. My baby, unajua ngumu yangu hali. Nitakuja kwa mikogo, ili aje anione shosho. We kwangu bi mdogo, nidekeze ka mtoto. Nikija Nairobi nipeleke Java nkanyika hawa nicheze na body baada hapo situkule shawa sakona lini we sakona lini we nikija Nairobi nipeleke Java nkanyika hawa nicheze na body baada hapo situkule shawa sakona lini we sakona lini we.
Okay. Aya, nimekuwa na njaa ya miku kucheki. Ni vile love imeshika, siteti atapendeshe wakuchekeshe. Bora tu ai, wasiku epeshe. Niko daa uko nae, nikiwa nae uko moshi. Mi guide wako, awa watoshi. Kwanu nataka makushi za koshi. Nina noti, na kupit kahosi. Uko Kenya wapi, dani Naivasha. Na kuona aji, au uko tamasha. Zaenda wakati ila penzi tati. Kwa taxi IC, vita yetu safi.
Nikija Nairobi, unipeleke Java nkanyika hawa.